Yo, 20, 20, 20, chini chini 20, 20, 20, juu kwa juu 20, 20, 20, chini chini 20, 20, 20. This one of those, this one of those. Usijaribu kufinya pause, usijaribu uda boss, ongeza dose, ongeza dose. Lakini chunga usidose, chunga usidose. Cheer.
Blow it up in the air,
in the air.
We but hustle and prayer,
hustle and prayer.
We hustle and pray,
hustle.
We hustle and pray,
hustle.
Blow it up in the air,
in the air.
We but hustle and prayer,
hustle and prayer.
We pray every day,
hustle.
We pray every day, every day.
Hustle. Staki bala, minko juu ya mavitu kadha,
tu kadha.
Yeah, cheki ida. Niko busy siezangi zuba. Yeah, natokia gizani ghetto mita. Saizi na cheki niko na ta. Siezi tishika mini shujaka. Ukijua nitaroga hadi nikueguka. Yeah, nipate sokoni niko na bidha. Yeah, plus miuji tuma kila saa. Yeah, naifanyanga venye inafaa. Watu wangu wanajua muwa kilisha kita. Yeah, watiaji ni wengi ya wezani nao,
wezani nao.
Kama ikupira chana nayo,
chana nayo.
Maisha ni yako achana nao. Yo ni yao siayogopa ingie upambane nao.
Yeah, na kaukiweza buda tonga ngana nayo. Aza kujishuku mbogi ni lukanga nayo. No kukwa muneti maze watu kanga zao. Tuki ni anini na hizo zigizaga zao. Eh, kani hasu juani day to day. Mara mingi ziki kwa mabada find a way. Eh, nikikafunga ni kucelebrate. Before anything magozi chini for the hustle I pray. Yeah, and bad energy I slide it away. Dark times thank God cause you show me the way. Nili washi wa mongaza and they took it away. Kona hustle tiabidi kumbuka hustle and pray. Yeah, and bad energy I slide it away. Dark times thank God cause you show me the way. Nili washi wa mongaza and they took it away. Kona hustle tiabidi kumbuka hustle and pray.
Yeah. Blow it up in the air,
in the air.
We but hustle and prayer,
hustle and prayer.
We hustle and pray,
hustle.
We hustle and pray,
hustle.
Blow it up in the air,
in the air.
We but hustle and prayer,
hustle and prayer.
We pray every day,
hustle.
We pray every day,
yo.
Every day.
Hustle. 20, 20, 20, chini chini 20, 20, 20, juu kwa juu 20, 20, 20, chini chini 20, 20, 20. This one of those, this one of those. Usijaribu kufinya pause, usijaribu uda boss, ongeza dose,
ongeza dose.
Lakini chunga usidose,
chunga usidose.
Cheer.
Blow it up in the air,
in the air.
We but hustle and prayer,
hustle and prayer.
We hustle and pray,
hustle.
We hustle and pray,
hustle.
Blow it up in the air,
in the air.
We but hustle and prayer,
hustle and prayer.
We pray every day,
hustle.
We pray every day.